DJ Felixa. Felixa.
Now hear this.
Mayambiki magwani na ramu ningoni yakwa. Mayambiki magwani na ramu ningoni yakwa. Ladozo koma na mita jambiki nene. Ladozo koma na mita jambiki nene. Anona lama zongu na zimu bilingu wa moyo. Anona lama zongu na zimu bilingu wa moyo. Unanidia muno muinda jangu mambenga nipwa. Unanidia muno muinda jangu mambenga nipwa. Nobody mwanda we. Kola mudia. Nizone na nanyu yu mwenda jani mungwe jenesa. Majambiki magwani boyanga yoyo watumbie. Amongolo yuzia madili ondiga inegitinge. Amongolo yuzia madili ondiga inegitinge. Nidunga ezindunzeo makaita nazilu kata. Nidunga ezindunzeo makaita nazilu kata. Nibinguanga miomokilingu kembagaki yulaya. Nibinguanga miomokilingu kembagaki yulaya. Well,
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Show the envelope. Electronics Galatana.
Thank you. James Mubisia, Selecta Mwe, President of Group. What do you want to do?
Saragina, we are Kumasi, Waza, and look at the game. Saragina, we are Kumasi, Waza, and look at the game.
Why do you want to Rosia Muguga, Matetra, with our Lola Moon. What about your name there? My name is Papa.
Gana, mwiti wa loka baina dena yu. Kalendi Gana, mwiti wa loka baina dena yu. Nisisa mwana, kila kendo kisa wamebiwe. Nisisa mwana, kila kendo kisa wamebiwe. Kitimba wizio, kuwaja kuna jandira ni mwa. Kitimba wizio, kuwaja kuna jandira ni mwa. Kivi kalendi, naise nwana ni juzo iye. Kivi kalendi, naise nwana ni juzo iye.
Fire baby.
Makarendi wingara nesa yu Tena mungara Makarendi wingara nesa yu Tuthiri ikwata Tula tova kitimba wa el Tuthiri ikwata Tula tova kitimba wa el Na yu kalendiwe Tumangie kuthiza luni yu Na yu kalendiwe Tumangie kuthiza luni yu Tumacho ine Wiki anu ito desi andeu Tumacho ine Wiki anu ito desi andeu
I'm not going to be able to do that.
ga ome wa mi biliani Ilu no mi na biliani Ki ga ome wa mi biliani Bona ne ya tena me kuma Na pesa bingi bingi moli le Bona ne ya tena me kuma Na pesa bingi bingi moli le Gele sense o tena bana Hendo yu mumbu sami soli le
Let us all Get over me, dear.
Felix, your number one Kamba DJ,
Mambo Mbaya.
Wendy Wakuma. Sana edi na muga vidi ya wanda lagi na guwe mbuo Nunune na muga vidi ya wanda lagi na guwe mbuo Denune maemba ruge nenezo wendo langi de madro
Italiwe, male
Denune maemba ruge nenezo wendo langi de madro Mwino wague naze yunzele kondi mangoma Mwiga wagu wendaze, yunisele kondi mangoma Wali Kwanzi nize mbuna winga vya nazimwa dewe mali yagu Kwanzi nize mbuna winga vya nazimwa dewe mali yagu Desi kilinga ndi wodisha na tuweza mundo ni unajua Desi kilinga ndi wodisha na tuweza mundo ni unajua Wambia tu kwa manya dozi na vige kilinga na zenga Wambia tu kwa manya dozi na vige kilinga na zenga Nevi ya mundo wile undo kaguwa neje mendo na maka Nevi ya mundo wile undo kaguwa neje mendo na maka Nanunu nungule ya manye noda wenda na ya njaro mwa No man could have the one who meant the man who had the love. The money is a grand day, love, and yes, so it is a man. The money is a grand day, love, and yes, so it is a man. No, you're not in the man, I could never be a man of the love. Money and the Indian man, I could never be a born of the love. No, no, other cow, the deal, I'm gonna kill a mundo once is here. No, no, other cow, the deal, I'm gonna kill a mundo once is here. Now, the young man, the girl, I'm not killing a woman and no cow. Now, the young man, the girl, I'm not killing a woman and no cow. Na wanda di gamba wangu ni yesi muna mzima Hiti na wanda di gamba wangu ni yesi muna mzima Na miwa nulo nendi njito na kuya na loko yuni Na miwa nulo nendi njito na kuya na loko yuni Gemi na hemi wia wodi na wende mboho ya ulele Give me that we are watching when the whole of the day.
But I'm a little Venga un bazarón. Se llama. Ya os lo vamos. Oye, el querido. Vamos a poner esta chanera. Dale, güey. Desde mañana. Dice por otra más. Y me tiene esta. Esa es la Catherine. Ana. Que diga lo duro. Que tú, güey. Que muere. Azuri va a regresar la piel. Dale, ñonda.
Mission and I did get it. Fire, baby.
DJ Felixa, Felixa.
Kwa kweli maisha masa enda ima kweka toiwe. Mama, Ona wina besa uka kwa uzi kwa nandu efala ye Makumu ndemba ye kaini sike mbanga za ugene nyama sui Makumu ndemba ye kaini sike mbanga za ugene nyama sui
Kumana kuna kimasa kina gitie kumawatavo mana kuna kimosa kina kitie kumabata vo kasa kira natoke ulo wa male zini selama kasa kira natoke ulo wa male zini selama wikilinga noza ngitame taksia kasa kita ndakiu
Sana sana FB, Nana mundu wane nete nani zizigewa mai Kasia Kuzi muzini neke Uneza kumila musu Nitaba wati ntuku Mwana gavange gaudi Kuzi muzini neke Uneza kumila musu Nitaba wati ntuku Mwana gavange gaudi Mama kwa kilinga, na familia kwa kiyago Madina sea ando ingi, mamuzio na ngiru teuko Unumaisha mama kwa kilinga, na familia kwa kiyago Madina sea ando ingi, mamuzio na ngiru teuko Kwa isha ingi kwa kasomba, na mbeza kwa kwa tiyena Isasi mozia madheri yanga, imabe tena kenyumba Wakasumba, nambesa kwa kwa tithina Isosi mwazia madheli yanga imame tena kenyumba Mwoyanga imuna, andeze nende nesu Niyo kitheka chakwa na kie familia kwa Mwoyanga imuna, andeze nende nesu Niyo kitheka chakwa na kie familia kwa 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 wili na kilinga Menda yuma mbeza ngie Nasa kwita chwika ngewa Kona kaya kinga imu siawa Kwa kwa wili na kilinga Menda yuma mbeza ngie Nasa kwita chwika ngewa
Kini mwashku
Inu mnye ndike visi Mananga mbeza mingi Makweto zembangi na wana Kilinga kweke imita
Zaingi jilunga ni umidani zaoze kamango mambau uko mana na shambiki si agwa icho meta na ikachonga Niza uko mana na shambiki si agwa icho meta na ikachonga Bona ingi mili dwegi ningi mbona si agi tuko ngeta ndika Ona ingi mili dwegi ningi mbona si agi tuko ngeta ndika Shoka ize pete bala nizi ujenge ni munga laniwa Shoka ize pete bala nizi ujenge ni munga saniwa Sete gilinga wewiru yunga mbao manjaro ngeka uzeta Sete gilinga wewiru yunga mbao manjaro ngeka uzeta Kwanza dama sakunesa unila niga umamba nisilava Kwanza dama sakunesa unila niga umamba nisilava Mamba sarodini tembete kuni ya wagilungo kotine Mamba sarodini tembete kuni ya wagilungo kotine Neza kumila mambaza kwa ninu na wanikuthi nangale Neza kumila mambaza kwa ninu na wanikuthi nangale Kitu igilinga nesu mila inga wano za Christmas Kitu igilinga nesu mila inga wano za Christmas Wote mangu wende mashemdiki mangu matu ite musiusu Wote mangu wende mashemdiki mangu matu ite musiusu Matu igilinga nesu kina inga wezi sori ya mbisu Gilinga na sogi na inda wa sori ya mbisu Nairobi mololo kutumbe ya mashabiki magwa nitalija Nairobi mololo kutumbe ya mashabiki magwa nitalija Devi kikwa mama na sobi kama zunga vyo mato mnyangua Devi kikwa mama na sobi kama zunga vyo mato mnyangua Ona kite Embakasi nina za kumila moga ondenge vena nage Embakasi nina za kumila moga ondenge vena nage Ninga moyo munisi ange minga zana kiwenga yata iwe Ninga moyo munisi ange minga zana kiwenga yata iwe
Hallelujah!
Ah, kumila! Waza wa itale Malilimba Oma ndifu sazi mwala Nina Atikitu wata Nikilinga Sunga yo Chobini Kilingo mwene Mulutu boys Oli ya ito Wengwa nata No doubtless ya Oba no yete cha Kotiwe Kede mamu kithileo Afuta na mamu ala That's it Na maitanga onda konda Simeon Joseph Katua Sama na disku eh Christine Lengo sana uwebio Nikola Nduku Mangani
Felixa, Felixa, Mambo Mbaya.
Namu tuwa kinena, kumakilia, wabona kito, kito.
Daniel Mno, MCM Tito, Dali Kodi, Edwisa.
On the Wednesday, Tuesday, DJ Felixa. Holla at you, DJ via 0714-124-377.
DJ Felixa.
Fire, baby.